chaza utashango mabenyamini mwishe murebe bantu mwe mwishe murebe burare mwishe murebe bantu mwe chikoko chaza utashango mabenyamini mwirei murebe mwishe murebe kani cho chikoko chomukabe mwishe murebe bantu mwe chikoko chaza utashango mabenyamini benyamini bamkwata mwishe murebe omukuru simukirenta mwishe murebe bantu mwe chikoko chaza utashango mabenyamini Yusufu yabareba mwishe murebe Yishwane byo biroto mwishe murebe bantu mwe chikoko chaza utashango mabenyamini Yareba bariyon baramya mwishe murebe Ebiroto byashira mwishe murebe bantu mwe chikoko chaza utashango mabenyamini mwishe murebe bojo mwe Mwishe murebe kaninya Yusufu wanyu mwishe murebe bantu mwe chikoko chaza utashango mabenyamini mugende murete na tata mwishe murebe enshare tiri yo nyinji mwishe murebe bantu